mutima gwange gwanda ganti yego muntu gwe kulavinga amaso ga marungi ganja kiranga matara nkwagala jia nkwagala nkwagala nyebisembayo nalikunde salikwawa nawali bakutena joro yegwe muntu wange gwe rumu ya masanyu gange nzera siderera wotali nzesetegera kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima njagala gwe jali yekwa mkumbirira hani omukwano gwange gunkumire bakusiya joyita bagambo linayo goyagala eranga naye akwetaga siri kulumyera siri kuba gokaba nange binuma yegwe yegwe asanira ebinuma byonna obimanyi nebyenjagala byonna obimanyi buli kimwe kyange nakikuwa batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima mani kwenja gara ye kwana mfumbire mere ye kwanta mbuliza no musayi wotali nzembera swera kwotali nzembera nzikira tubiza mukwano tinoto lindeka baby you want me we can do it now and I'll make a sweet sweet love tukigaza munonga kundeka mabika buli kikolo limenya Sano chikora yegwe kwenjagala mukwano w'omutima gwange togeza no chikora kwatambulizo musayi mutima ne magumba kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima.